hei tikaro ake I te taringa. E whai ake nei ko ngā pūrongo kōrero o te wā.
Mauri ora e ngā iwi e whakarungo mai nā ki e nei ko hinga kōrero o te Waiariki o te moana a toi mā wātea ko kahi Stevens tēnei. Ko te whakatika I ngā waikari I manawa he, kai te aruaro o te kaunihira o whakatāne, kai te tūtohu ake te rōpū manawa o Aotearoa I te mate manawa ki ngā wāhine. Kia ora. Tua atu I te wānanga I ngā tuku kōrero ki te mahere pae tawhiti, ko te whakatika anō I ngā waikari I manawa he, kai te aruaro o te kaunihira o whakatāne. I mua rā anō ngā huripari I tērā tau I kaha waipuke hia a manawa he, ētahi o ngā kāinga I noho waipuke mo te ehia nei te rua, nā runga I te huarere me ngā waikari I manawa he. Heoi I tērā wiki I whakaahia e te komiti mahere me ngā hanganga o te kaunihira o whakatāne, ngā pūtea kia pai ai te tīmatai ngā mahi whakatikatika I ngā waikari. I te 2022 me te 2023 I kaha waipuke hia a manawa he, nā te kore o tētahi waikari Māori ki te tuku I te waipuke. Kamutu I waipuke hia te huarahi I manawa he me te rere anō ki ngā kāinga e rua. I tino kino ki ngā kāinga e rua nei, I mate rā ngā kainoho ki te hūnuku. Ki te hui I tērā wiki I taurimatia e te kaunihira te mahere whakatika, āhua iti nei te whakapaupūtea kia pai ai te whakatika I ngā waikari I manawa he, nā reira ko te utu ki ngā mahi whakatika I ngā waikari, arā ko te ruarau mano tāra. Kei te tūtohu ake te rōpū manawa o Aotearoa I te mate manawa ki ngā wāhine. Ko te take, he rereke ngā tohu o te mate manawa ki ngā wāhine atu ki ngā tāne. Kamutu ko ngā tohu mate manawa ki ngā wāhine, kāre tino kōrero hia, ka pōhē he te tangata ko te ngau o te poho noi ho te tohu o te mate manawa. Engari hei tā te rōpū manawa o Aotearoa ko ngā tohu ka pupū ake mai ngā wāhine, arā ko te iti o te whaihā, arā ko te paipai ruaki, arā ko te ruaki, arā ko te ngau o te tuara, arā ko te mamae o te kauae, arā ko te kaha hiamoe rānei. Hei tā te rōpū manawa ko e nei tohu mate manawa ki ngā wāhine, ka māmā tonu te whakataha I te mate manawa, me te whakatō muri anō I ngā āhuatanga whakaora mai I te mate manawa ki ngā wāhine. Nā ko nā I putā I te rōpū manawa o Aotearoa ki te ki, ko I nei te take kakaha tūtohua e rātau, kia mōhio ai te katoa. Hei tā te rōpū manawa anō, nā ngā tohu rereke, kua kitea te tokomaha o ngā wāhine, kua mate mai I te mate manawa, arā hei tā ngā tatauranga kai te rōpū manawa, toko waru wāhine ka mate I te mate manawa, I arā. Ka te ake rā e ngā iwi koi nei anake ngā kohinga kōrero, ngā kōrero hā kina kina o te Waiariki, o te moana ātoi mā wātea, ko kahi Stevens tēnei, kia ora.
Nā te mā ngā pāho te pūtea